Mungu akubariki ndugu Neva. Na asante sana. Habari za asubuhi marafiki. Majaliwa kuwa hapa maskanini tena asubuhi ya leo kutumikia Bwana na kulihubiri neno na kuwaombea wagonjwa. Nami ninashukuru sana kwa ajili ya siku hii. Nilishangaa mara tu nilipoingia ndugu alikuja akasema, "Asitaki kuwa kama yule mwenye ukoma asiyestahili aliyeponywa." Ilikuwa ndugu Wright.
I prayed for him and the Lord has healed him.
Nilimwombea naye Bwana amemponya kabisa. Ndipo akaja akilia kunipa mkono na kusema kwamba alitaka kumshukuru Bwana kwa uponyo. Alitaka kurudi na kutoa shukrani. Wote umekwisha. Yeye ni mzima kabisa sasa. Tunashukuru kwa ajili ya shuhuda hizo. Na lo, Charlie, wewe pamoja na ndugu Jeffrey, ukitaka kuja mjoni mketi kwenye viti hivi hapa. Nanyi mnakaribishwa sana hivyo. Haitawabidi kusimama. Yule ndugu mwingine pale, ndugu Wood, njoo hapa. Kuna nafasi kadhaa hapa kwenye ubao wa kukalia. Hivyo haitakubidi kusimama. Naamini kuna nafasi kadhaa hapa. Naam, ndio. Mmekaribishwa kabisa mje kuketi mahali hapa. Tunafurahi, naamini ilisemwa wakati mmoja. Nilifurahi waliponiambia, "Mungu akubariki ndugu. Asante, asante, asante." Nilifurahi waliponiambia, "Na twende nyumbani kwa Bwana." Hiyo ndiyo majaliwa ya Mkristo na furaha yake kwenda katika nyumba ya Bwana. Nitazama kila mahali na kuona marafiki wangu wengi sana. Humo asubuhi ya leo. Ninafurahi sana juu ya jambo hili. Ninafurahi kumwona ndugu na dada Dodge hapa kutoka Ohio. Waona ndugu na dada Armstrong kule nyuma waliotoka Ohio. Mungu awabariki nyote pia. Na lo, ukitazama kila mahali, unaona wengi sana. Ingekuwa vigumu kutaja majina yao yote. Dada Hoover, tunafurahi kukuona humu asubuhi ya leo kutoka kule Kentucky. Na Charlie pamoja na Nelly, ndugu Jeffries pamoja na jamaa yake, na wengi sana humu kutoka nje ya mji huu. Hivyo tunatarajia wakati mzuri sana katika Bwana asubuhi ya leo. Tunatarajia Mungu kukutana nasi kwa namna fulani apate kubariki nafsi zetu na kutuhudumia mambo tunayohitaji. Nami ninapoangalia kila mahali, kama nikianza kuwaita marafiki zangu walio humu, ningechukua karibu asubuhi nzima nikiwataja watu mbalimbali. Inanifanya nijisikie vizuri kurudi kanisani, kuwaona watu wote humu na kukutana. Itakuwaje tutakapofika mbinguni na tukutane huko katika wakati huo mkuu wa ushirika wa milele na usio na mwisho, tukiwa pamoja kukizunguka kiti cha enzi cha Mungu na baraka zile ambazo sote tumezidhamini. Huko sisi tutafanywa katika sura yake, katika mfano wake, na roho wake akiwa juu yetu, tukimwabudu na kumtumikia yeye milele yote. Hatutachoka kamwe. Waza tu, hakuna chochote unachoweza kuwazia ambacho ungetaka kufanya ila kile ambacho mara kwa mara kinachoshosha kifanya. Achale nakisia mimi na wewe tumewinda kindi kuliko chochote ambacho tunapenda kufanya katika njia hiyo. Bali unajua wewe uchoka kufanya hivyo. Napenda kutembea kwa miguu, kupanda milima na kutembea tu. Mbali wakati mwingine mimi uchoka na kutaka kufanya jambo jingine. Nami napenda kuendesha motokaa. Wakati mwingine mimi uanza kusikia uchovu, kuchoka kabisa na kushikwa na wasiwasi mwingi. Ningeingia katika motokaa yangu, niendeshe na kushikilia usukani, nikiendesha barabarani huku ninaimba. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao ama chochote kile. Nikishika sana huo usukani na kuimba na kufanya vishindo kwa mguu wangu na kupasa sauti. Naam, baada ya kitambo kidogo nachoka, akisha narudi nyumbani na kuanza jambo jingine. Bali tutakapoanza kumwabudu Mungu katika huo ufalme mpya, hakutakuwepo na muda wa uchovu. Itakuwa daima ni baraka tu na kuendelea daima. Lakini bila shaka tutakuwa tumebadilishwa wakati huo. Hatutakuwa kama tulivyo sasa. Tutakuwa watu tofauti, viumbe tofauti. na vile tulivyo wakati huu. Kwa hiyo, una furaha. Nilikuwa nikiwaza, sijui kama nimewahi kutaja hili ama la. Bikushari, wakati mmoja nilikuwa kule Kentucky pamoja naye, naye alisema, Ndiki Branham, je, wadhani katika ule utawala wa miaka elfu mimi na wewe tutawinda kidi? Nikasema, sifikiri hivyo Charlie. Akasema, vema, tunapenda sana kufanya hivyo. Unafikiri tutafanya hivyo takapoingia katika ule utawala wa miaka elfu? Nikasema, sivyo, hamuna kitakachouawa katika ule utawala wa miaka elfu. Na yakasema, naam, tunapenda sana jambo hili. Nikasema, Charlie, vipi kama ningali kushawishi ya kwamba wakati mmoja ulikuwa nguruwe mwitu, kisha ukainuliwa kuwa kiumbe cha hali ya juu, ukawa mwanadamu. Je, ungelitaka kama kurudi nyuma, ukafurahie anasa za nguruwe mwitu? Akasema, la. Nikasema, waona, ungalikuwa juu sana kuliko nguruwe mwitu, sasa kwa kuwa wewe ni mwanadamu. Haungalitaka kuwa nguruwe mwitu tena. Kasema, sasa sidisha hilo mara elfu kumi. Na hivyo ndivyo utakavyokuwa, utakapobadilishwa kutoka hapa kuingia vile utakavyokuwa. Hautataka kamwe kuwa binadamu tena. Hiyo ni kweli, itakuwa jambo tofauti. Ninafuraha sana hata kuya wazia. Nikijua tu ya kwamba, siku moja, tutapanda juu zaidi.
Well,
vema. Sasa, kama Bwana anapenda Jumapili ijayo, ambayo itakuwa kama, basi nitaondoka kwenda Wyoming, pamoja na rafiki mpendwa, ama kule Idaho, na rafiki mpendwa, ndugu Mino, Albright, na ndugu Clyde, Samuel, wa wafanyi biashara wa Kristo. Juma lifuatalo baada ya hili, lijalo, sasa ni tarehe saba, napaswa kuwa Dallas, Texas, katika mkutano wa sauti ya uponyaji, na nitahubiri katika usiku wa tarehe saba. Kisha nitarudi kwenda Idaho, pamoja na ndugu Albright, pamoja na wafanyi biashara wa Kristo. Na huenda nikawa na usiku moja kule Minneapolis, kabla hatujaondoka. Kisha mara moja katika kifungua kinywa cha wafanyi biashara wa Kristo. Bwana akipenda Jumapili ijayo asubuhi nataka kurudi humu maskanini tena. Na kama hiyo inaruhusiwa na iwe ni mapenzi ya Bwana, nataka kunena juu ya somo la upepo wa kisulisuli katika upepo. Bwana akipenda, ilionekana akuwa moyoni mwangu juma nzima. Na hivi majuzi asubuhi, asubuhi na mapema yapata saa kumi usiku, niliamka nikapata wazo hili. Siku hiyo pale Kavari. Nataka kuzungumzia hilo asubuhi ya leo. Siku hiyo pale Kavari.
And now for this reading, let's turn now in our Bibles.
Na sasa kwa somo hili, hebu na tufungue Biblia zetu katika maandiko. Katika Injili ya Mathayo Mtakatifu kwenye sura ya 27, nasi tutaanzia katika haya ya 27 na kusoma sehemu ya andiko hili kupata msingi wetu. Ndipo tutaanza mara moja. Kisha baada ya ibada ya mahubiri tutawaombea wagonjwa. Mara ya mwisho hapa, nikikumbuka kwa kulinganisha huduma yangu mpya, nilipata shuhuda nyingi zaidi kutoka katika mkutano huo kuliko nilizopata katika mkutano wowote kwa muda mrefu. Kuna jambo ambalo kwamba kuna budi kuwasiliana na mtu mwenyewe, haidhuru ni mambo mangapi ya kimbinguni yanayoonyeshwa. Lakini mnaona, uponyaji hauna budi kutegemea imani ya mtu binafsi. Sasa iwapo mtu ana imani na waone endapo Roho Mtakatifu anaenda juu ya wasikilizaji na kusema mambo fulani na fulani yatatendeka, jina lako ni fulani, umetoka mahali fulani, na jambo fulani ulilotenda na itakuwa hivi, na uone yote yakitendeka hivyo. Hata hivyo, mtu huyo anayeketi hapo anapaswa kutazama juu na kusema, hapana shaka huyo ni Mungu, nakubali, nimeponywa. Bali badala ya hayo, mtu huyu anasema, niwekee mikono na uniombee ili nipate kupona. Lakini hivyo ndivyo tulivyofundishwa hapa Amerika, tuamini hivyo, na bila shaka hayo ni maandiko. Bali sasa tunaona kule Afrika na mahali mbalimbali, hebu tu jambo kama hilo litendeke, wasikizi wote wanainuka mara moja na kukubali uponyaji wao, kwa sababu hajafundishwa kitu, maana hata hawajafundishwa uponyaji. Halafu ndipo wanapoona hilo, wao wanajua ya kwamba kuna Mungu aliye hai, na iwapo yu hai, yeye ndiye Mwenyezi, naye uponya. Na hilo latosha, kwa sababu msingi tayari umewekwa, msingi ya kwamba yeye ni mponyaji na uwaponya watu. Ipo wanapouona uwepo huu ukitenda kupitia kwa kanisa lake, ndipo wao husema hilo latosha, hilo tu ndilo tunalohitaji. Ila sisi tumefundishwa kuwekelea wagonjwa mikono na mambo kama hayo, hiyo ndiyo sababu haitendi kazi vizuri sana katika Amerika.
Now
sasa kumbukeni, Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda, Dukinevo ataleta angaza bila shaka, upepo wa kisulisuli katika upepo. Sasa nimewapa wakati mdogo kuyafungua maandiko yenu katika Mathayo 27. Hebu tuanze kusoma katika haya 27 ya Injili ya Mathayo Mtakatifu. Sasa hebu tusikize kwa makini tunaposoma. Na askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Praetorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake, wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga piga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkrene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Na walipokwisha kupanda kwenda, walipokwenda mahali paitwapo Golgotha, yaani ufufu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo. Lakini yeye alipoionja hakutaka kuinywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili itimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi, wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake walioyaandika, huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo, wanyang'anyi wawili wakasulubishwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Na waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao, ewe ulilivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakasema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Kwa yeye ni mfalme wa Israeli, na shuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na amwokoe sasa. Kama atamwokoa, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubishwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Kama saa tisa, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakadhani. Yani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi ya waliohudhuria walipomsikia walisema, huyu anamwita Eliya. Mara mmoja akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Na wengine wakasema, acha, na tuone kama Elija atakuja amwokoe. Na Yesu akisha kupasa sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Tazama, pasia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, inchi ikatetemeka na miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Na wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Na tupiinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi wa maombi.
Lord,
Bwana, tunajua ya kwamba wewe ni Mungu. Na baada ya kulisoma hili neno takatifu lililowekwa wakfu, tungali tunawaza kuona ya kwamba tabia yako haijabadilika, nawe daima ni Mungu. Na ilionekana kama kwamba Yesu singalipata msaada wowote, ya kwamba yeye alichukuliwa na mikono miu na kukatakatwa vipande, akatemewa mate, akadiakiwa, na huku amesulubishwa msalabani, akitokwa na damu, akifa. Na ilionekana kama kwamba hapakuwepo na msaada mahali popote, hata yeye mwenyewe akalia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Bali wewe unatenda katika wakati ambapo hakuna kitu kingine chochote kinaweza kutenda kazi. Tumejulishwa Bwana ya kwamba kama tuna mito ambayo hatuwezi kuvuka, kama tuna milima tusiyoweza kupanda, Mungu ni stadi wa kutenda mambo ambayo wengine hawezi kufanya. Wewe ni stadi wa kazi hiyo. Kwa wewe unajua sababu ya siku hiyo pale Kavari. Wewe ukiwa Mungu asiye na mwisho, ulijua wakati huu hauna budi kuja. Bali ulipotimizwa, basi ukaonyesha kwamba wewe ni Mungu. Ulionyesha ni nani alikuwa boss. Uliitikiza inchi na watakatifu waliolala adini wakafufuka. Ulitia giza juu ya usiku kama giza la usiku, ukionyesha kwamba wewe ulikuwa Mungu. Lakini ulionekana kama kwamba umenyamaza kwa muda mrefu. Hebu nasi kwa hilo tutoe uamuzi huu ya kwamba mradi tu tunatembea katika roho, tukiongozwa na mkono wa Mungu, haidhuru nini kinaonekana imekwenda kombo, hata hivyo sisi tunaelekea Kaivari. Mungu atanena katika saa ifaayo, wakati unaofaa. Sasa Baba Mungu, tungeomba msamaha wa dhambi zetu na makosa yetu. Nasi tungeomba kwamba Roho wako atuongoze. Tuongoze kama huwa alivyomwongoza yule mwanakondoo. Hebu natuwe watiifu kwa lolote litakalotupata, tukijua hili ya kwamba Mungu utenda mambo yote vizuri, na kujua ya kwamba itakuwa sawa. Uwe nasi leo katika ibada hii, kwamba ya kwamba utawaokoa wale walio tayari kuokolewa na wanaoutafuta wokovu. Wajaza hao na uzima wa milele wanaoutafuta. amba ya kwamba utawaponya hawa walio wagonjwa na wanaoteseka ambao wamekuja wakiutafuta uponyaji. Nasi tutakutukuza kwa ajili ya jambo hilo. Tunaomba katika jina la mwana wako, mwokozi wetu, Yesu Kristo. Amina. Sasa katika mazungumzo ya asubuhi ya leo, tunataka kuwakumbusheni fungu la maneno nililochagua kuzungumzia siku hiyo pale Calvary. Inaonekana kama itakuwa nje kidogo ya wakati unaofaa. Hili linapaswa kuwa katika Ijumaa Kuu. Calvary inapaswa kukumbukwa kila siku. Tumesikia mengi sana kuhusu, tumesoma mengi sana juu yake. Wahubiri wameihubiri tangu mwanzo wa wakati. Waimbaji wameimba juu yake katika nyakati zote. Manabii walitabiri miaka 4000 kabla haijatukia, na manabii wa siku hizi wanatuonyesha kule nyuma ilipotendeka. Ni siku muhimu sana. Ni moja ya siku zilizo muhimu sana ambazo Mungu amepata kuzishusha duniani. Na kama ni muhimu sana kwa jamii ya kibinadamu, Calvary, nafikiri ni vizuri kwetu turudi nyuma, tukachunguze tuone kwamba ina maana gani kwetu. Kwa kuwa nina hakika katika saa hii iliyochelewa tunaoishi, tutafuta kila umuhimu wa Mungu tunaoweza kujua, na yote tunayoweza kujua. Tuko hapa kujifunza haya. Kuna ni yepi yaliyo yetu, na yale Mungu aliyotutendea, na kuona yale yeye aliyoahidi kututendea. Na hilo ndilo linalotuleta kanisani. Hiyo ndiyo sababu mhubiri huhubiri. Hiyo ndiyo sababu yeye husoma na kutafakari maandiko na kutafuta uvuvio. Ni kwa sababu yeye ni mtumishi wa umma kwa watu wa Mungu. Naye anajaribu kupata kitu ambacho Mungu angewaambia watu wake, kitu ambacho kingewasaidia. Labda huenda ikawa ni kuwa hukumu katika dhambi zao, bali kingekuwa chenye manufaa wainua, wapate kuziacha dhambi zao, kisha wainuke wakamtumikie Bwana. Na wahudumu wanabudi kuyatafuta mambo haya. Iwapo siku hii ni muhimu sana, moja ya siku zilizo kuu sana, hebu na tuangalie mambo matatu ambayo siku hiyo ilimaanisha kwetu. Tungechukua mamia, bali asubuhi ya leo nimechagua tu mambo matatu tofauti yaliyo muhimu sana ambayo tunataka kuyachunguza katika muda mfupi ujao, ambayo Calvary ilimaanisha kwetu. Nami naomba ya kwamba itamhukumu kila mwenye dhambi aliyeko, na ya kwamba itamfanya kila mtakatifu kupiga magoti yake, ya kwamba itamfanya kila mgonjwa ainue imani yake kwa Mungu na aondoke ameponywa. Kila mwenye dhambi aokolewe, kila aliyerudi nyuma arudi na ajione aibu, na kila mtakatifu afurahi na apate tumaini jipya na tumaini jipya.
The one great important thing that Calvary,
jambo moja kuu muhimu ambalo Calvary ilimaanisha kwetu na ulimwengu, ni ilimaliza swali la dhambi mara moja tu.
Man was found,
mwanadamu alikuwa na hatia ya dhambi, na dhambi ilikuwa adhabu ambayo hamna mwanadamu aliyeweza kulipa.
The penalty was so great.
Adhabu ilikuwa kubwa sana hata hamna mtu angaliweza kulipa adhabu hiyo. Naamini kabisa ya kwamba Mungu alikusudia hivyo, ya kwamba adhabu ingekuwa kubwa sana hata hamna mtu angaliweza kuilipia. Kusudi afanye hivyo yeye mwenyewe. Sasa adhabu ya dhambi ilikuwa mauti. Nasi sote tulizaliwa katika dhambi, tukaumbika katika maovu, tukaja ulimwenguni tukinena uongo. Hivyo hamna hata mmoja wetu aliyestahili, ama wa wangempata mtu yeyote duniani aliyestahili. Nayo dhambi haikuanza duniani, dhambi ilianza mbinguni. Lucifer, Ibilisi, alikuwa kiumbe kilicholaaniwa kwa ajili ya kuasi kwake kabla hata hajaingia duniani. Dhambi ilianza mbinguni ambako Mungu aliwaweka malaika na wengineo kwenye msingi ule ule ambao yeye aliwaweka binadamu. Maarifa, mti wa maarifa, mti wa uzima na mti wa maarifa ambapo mwanadamu angejichagulia. Na Lucifer alipopewa mamlaka ya kuchagua, yeye alitaka kitu bora kuliko kile alichokuwa nacho Mungu. Hiyo ikasababisha matata. Na kulikuweko na deni la dhambi. Madai yake yalikuwa mauti. Adhabu ilikuwa mauti. Na hiyo ni tungeweza kuzungumzia hili kinaganaga, kwa maana siamini kuna mauti ila moja. Kuna uhai mmoja. Nami naamini ya kwamba mtu aliye na uzima wa milele hawezi kufa. Pia naamini kuna kuangamizwa kabisa kwa hiyo nafsi itendayo dhambi. Kwa kuwa Biblia ilisema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Si mtu, nafsi itendayo dhambi. Kwa hivyo, shetani hana budi kufa, apate kuangamizwa kabisa. Kubaliani na watu wa kijumla ambao husema shetani ataokolewa. Alitenda dhambi, naye ndiye mwanzilishi wa dhambi. Nafsi yake ilitenda dhambi, naye roho huyo ataangamizwa kabisa, asalie kitu. Nayo dhambi ilipoingia duniani kule nyuma mwanzoni, kama shuka nyeusi ikishuka kutoka mbinguni, ilipozesha dunia, ilikitupilia kila kiumbe duniani na viumbe vyote vya Mungu utumwani. Mwanadamu alikuwa katika utumwa wa mauti, ugonjwa, tabu, huzuni. Viumbe vyote vikaanguka pamoja naye. Dhambi ndiyo nusu kaputi ambayo kweli iliipozesha dunia. Na ndipo tukawekwa humu, tumekata tamaa, kwa sababu kila kiumbe duniani kilitiishwa chini yake, na kila mmoja aliyezaliwa duniani alitiishwa chini yake. Kwa hiyo ilipaswa kuja kutoka mahali fulani ambapo hakuna dhambi. Isingalitoka duniani, mmoja wetu asingaliweza kumkomboa mwingine. Ulipaswa kutoka kwa mwingine. Kwa hivyo mwanadamu alipotambua ya kwamba alikuwa ametenganishwa na Mungu wake, akawa mdhurulaji. Walilia, walipasa sauti, walitabika, wakazunguka zunguka milimani na katika jangwa, wakiutafuta mji ambao mwenye kujenga na mwenye kubuni ni Mungu. Kuwa halijua ya kwamba kama akirudi kwenye uwepo wa Mungu angeliweza kusemezana hayo pamoja naye.
But there was no way back.
Na njia ya kurudia. Akawa amepotea.
He didn't know which way to turn.
Hakujua haende wapi. Kwa hivyo akaanza tu kutanga-tanga, akijaribu kupata mahali ambapo angepata njia ya kurudi mahali hapo. Kitu fulani ndani yake kilimwambia ya kwamba alitoka mahali palipokuwa pakamilifu. Hakuna mtu hapa katika wasikizi hao waliopo hapa asubuhi ya leo, ama katika wasikizi wa kanda za sumaku ambako zitasambazwa duniani kote. Hakuna hata mmoja hapa ama popote pale ila yule anayetafuta ule ukamilifu. Unapolipa madeni yako, unafikiri hilo la tosha. Unapolipa madeni yako, ndipo kuna mtu mgonjwa katika jamaa yako. Magonjwa yanapokwisha, ndipo una madeni mengi zaidi ya kulipa. Punde zipunde nywele zako zinapata mvi, ndipo unataka kurudia ujana. Na kuna jambo fulani kila wakati daima, kwa sababu ya hilo wimbi la dhambi. Lakini moyoni mwako, kwa kuwa unatafuta hilo, inaonyesha ya kwamba kuna ukamilifu mahali fulani, kuna kitu mahali fulani. Hiyo ndiyo sababu mara nyingi siku hizi mwenye dhambi angali anatangatanga. Sichana mrembo atakata vishungi vya nywele zake apate kupendwa na watu wengi. Atajipaka rangi usoni mwake apate kuonekana mrembo. Atavaa nguo kuonyesha maumbile ya utu wake, kwa sababu ndilo jambo pekee analoweza kupata. Hata mahali fulani ujaribu kupata kitu fulani kimrudie, anapoweza kumfanya mwanamume ampigie mluzi, ampungie mkono, afanye ubembe naye. Kijana mwanamume atamfanyia mwanamke jambo lile lile, kujaribu kuwa mtu wa kuvutia kwa huyo mwanamke. Majirani watajenga nyumba na kuifanyiza namna fulani, kwa sababu itaonekana bora kuliko kwa jirani yake. Hivyo hivyo kila wakati tunatafuta tafuta kitu fulani, na kitu fulani daima kinaendelea kupanda juu yake kidogo. Huyu kijana mwanamke atapata kumwona kijana mwanamke anayependwa sana na watu kuliko yeye. Jirani atagundua ya kuwa kuna nyumba iliyo bora kuliko yake. Mwanamke atamwona mwanamke mwingine aliyevalia kwa njia fulani ambayo inaonekana bora kuliko yeye ali. Ni kitu ndani yetu kinachotafuta kitu fulani, na inaonyesha ya kwamba tumepotea. Tunataka kupata kile kitu kitakachotutosheleza, kitakachoijaza hiyo sehemu ya njia mle ndani, lakini inaonekana kana kwamba hatuwezi kukipata. Wanadamu walikijaribu katika zile nyakati zote, wakakililia, wakalia machozi. Wakafanya kila kitu walichojua kufanya, bali hata hivyo hawakukipata. Walipatangatanga ulimwenguni. Hatimaye siku moja, hiyo ni ile siku pale Kalvari, mtu mmoja akashuka akaja kutoka utukufuni. Mtu mmoja aliyeitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yeye aliyetoka utukufuni, kisha Kalvari ikatengenezwa. Hiyo ndiyo siku ambayo ile gharama ililipwa na swala la dhambi likatatuliwa milele. Naye akafungua njia ya kitu hiki tunachokionea njaa na kukionea kiu. Ilileta mahali pa utoshelevu. Hakuna mtu aliyepata kutembelea Kavari na kuona jinsi ilivyokuwa anayeweza kubaki alivyokuwa. Kila alichoonea shauku au kutamani sana kinapatikana anapofika mahali hapo. Ilikuwa siku muhimu sana na jambo muhimu sana, hata ikaitikisa dunia. Iliitikisa dunia jinsi ambavyo haijatikizwa hapo awali. Yesu alipokufa pale Kalvari, naye akailipia swali la dhambi. Dunia hii ya dhambi ilitiwa giza kabisa. Jua lilitoa mchana, nalo likazimia roho kwa wasiwasi. Miamba ikatikizika, milima ikapasuka, miili yaliyokufa ikafuka ghafla kutoka makaburini.
What did it do?
Ilifanyaje?
God zeroed in.
Mungu akalenga shabaha pale Kavari. Akamjeruhi mnyama huyo aitwaye Shetani milele. Sasa amekuwa mkali zaidi tangu wakati huo kwa sababu iliwaletea nuru jamii ya binadamu. Na kila mtu anajua ya kwamba mnyama aliyejeruhiwa ndiye mkali sana. Akijikokota huku mgongo wake umevunjika. Sasa Shetani aliangushwa chini pale Kavari. Inchi ilithibitisha ya kwamba ndivyo ilivyokuwa. Gharama kuu sana iliyopata kulipwa, na mtu pekee ambaye angeilipia alikuja na akafanya hivyo pale Kavari. Hapo ndipo ile gharama iliyokuu ilipolipiwa. Jambo hilo ndilo moja ya mambo hayo. Mungu alihitaji hilo. Hakuna mtu aliyestahili, hakuna mtu aliyeweza, hakuna mtu angaliweza kufanya hivyo. Naye Mungu akaja mwenyewe, akafanyika mwanadamu, akaishi maisha ya kibinadamu, chini ya tamaa za kibinadamu, kisha akasulubiwa kule Kavari. Na pale wakati Shetani alipodhani kwamba yeye asingalifanya hivyo, kwamba yeye asingestahimili, yeye alistahimili jasmani na kila jaribu lilowahi kumkabili mwanadamu. Yeye alipitia huko kama watu wote. Kini yeye akalipa ile gharama, na hiyo ndiyo iliyoitia ngiza kabisa dunia nzima, kama ile nusukaputi ya kumtia ngazi mtu anapofanyiwa upasuaji. Daktari anapompa mtu hiyo nusukaputi, kwanza umfanya apoteze fahamu kabla hajafanya upasuaji. Naye Mungu alipolifanyia kanisa upasuaji, dunia ilipata nusukaputi. Maumbile yakapata mshtuko mkubwa sana. Ni ajabu. Mungu katika mwili wa binadamu alikuwa akifa. Ilikuwa saa ambayo ulimwengu ulitazamia. Hata hivyo wengi wao hawakuijua. Kama ilivyo siku hizi, watu wengi wanatazamia mambo haya, hata hivyo hayatambui. Wao hawajui njia ya kuepukia. Wao wangali wanajaribu kutafuta anasa na mambo ya ulimwengu, wakijaribu kupata njia kuepukia. Kumekuwa na vibao vingi vilivyoelekeza kwenye siku hiyo. Dalili nyingi kuu zilizoonyeshwa awali kwa njia ya mwanakondoo na ng'ombe mume huwa na mambo haya yote, hata hivyo yasingeweza kuivunja, yasingeweza kuvunja ngome ya mauti, kwa kuwa Shetani miamba ile ile ambayo wakati mmoja alitembea juu yake huku na huko duniani. Ibariti kilichowaka moto. Lucifer alikuwa mwana wa asubuhi, naye alitembea duniani ilipokuwa volkano inayowaka moto. Miamba hiyo hiyo iliyokuwa imepata baridi wakati Yesu alipokufa Kavari ilibubujika toka ardhini. Gharama ililipwa na utumwa wa Shetani ukavunjiliwa mbali. Mungu akairudisha mikononi mwa mwanadamu njia ya kurudia kile alichokuwa akitafuta. Haikumpasa kulia tena. Hata yeye alipovunja uti wa mgongo wa Shetani kule Kavari, uti wa mgongo wa dhambi, wa magonjwa, na hiyo ikamrudisha kila mwanadamu duniani katika uwepo wa Mungu, huku dhambi zimesamehewa. Haleluya! Dhambi zetu zimesamehewa. Shetani hawezi tena kututia ngiza akatuondoa kwa Mungu. Kuna njia kuu iliyotengenezwa. Kuna simu pale. Kuna simu inayoelekea utukufuni, inamleta kila mtu karibu na simu hiyo. Kama mtu amejaa dhambi, inamuunganisha na makao makuu ya kale. Anaweza kusamehewa hiyo dhambi? Si hivyo tu, bali dhambi hiyo imekwisha lipiwa tayari. Haikupasi kusema mimi sitahili. Hakika ustahili, haungaliweza kama kustahili, bali mtu aliyestahili alipachukua mahali pako. Uko huru. Haikupasi kutangatanga tena. Haikupasi kuwa mtafuta anasa tena huku nje duniani. Wakua damu imevunjika ni ya Emanueli. Wakioga wenye taka husafiwa kweli. Haikupasi kupotea. Kuna njia kuu na njia nayo itaitwa njia ya utukufu. Mwenye taka ipitii, kwa kuwa yeye huja kwenye chemchem kwanza, kisha anaingia katika njia kuu. Yeye alizipunja nguvu za shetani, alifungua milango ya gereza ya kuzimu. Kila mtu aliyefungiwa katika dunia hii, katika magereza hayo, akiogopa wakati wa kufa, kile mauti yangefanya kwake. Pale Kalvari, yeye aliifungua hiyo milango ya gereza na kumwachilia huru bila mfungwa. Haikupasi tena kunyanyaswa na dhambi. Haikupasi tena kuvitoa viungo vyako kwenye dhambi, kunywa pombe, kuta sigara, cheza kamari, sema uongo. Unaweza kuwa mwaminifu, mwenye haki, mtu mwenye adili, na shetani hawezi kufanya lolote kuhusu hilo. Umetiwa nanga katika mwamba wenye imara. Hakuna kinachoweza kukuondoa hapo. Hakuna upepo unaoweza kukuondoa kwake. Hakuna kitu, hata mauti yenyewe haiwezi kututenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Hivyo ndivyo Kalvari ilimaanisha. Watu waliokuwa kifungoni waliwekwa huru. Watu waliogopa mauti hawawezi kuogopa mauti tena. Mtu anayeuonea shauku mji ambao mwenye kujenga na mwenye kuubuni ni Mungu, anaweza kutembea katika njia iliyo kuu na kuelekeza uso wake kuelekea mbinguni, kwa sababu yuko huru. Haleluya! Amekombolewa. Haimpasi kutangatanga tena, kwa kuwa kuna njia ya kujua kama uko sahihi ama sivyo.
God gives us life.
Dhambi zetu zimeondolewa. Siku hiyo pale Kalvari, gharama ililipwa. Tunapoona hayo yote, si ajabu yule mshairi aliandika, huku miamba ikipasuka na mbingu zikiwa giza, mwokozi wangu alikiinamisha kichwa chake akava. Pazia iliyofunguliwa ilifunua njia ya shangwe za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Haikumbidi Ibrahimu kuendelea kutangatanga zaidi kote nchini akitafuta mji. Mwenye dhambi hapaswi kuwa na wasiwasi tena iwapo ataokolewa au la. Mgonjwa hapaswi kuwa na wasiwasi kama anaweza kuponywa ama hawezi. Pazia iliyofunguliwa siku hiyo pale Kalvari ilifunua njia ya ushindi kamili. Mungu alitupa nguvu za Roho wake tupate kuishi tukiwa washindi wa mambo haya yote. Tunatakiwa tu kuamini hili. Hilo lilotendeka siku hiyo pale Kalvari. Hapatakuwepo na siku kama hiyo. Hakutakuwepo na nyingine kama hiyo. Haitachiki tena. Gharama ililipwa. Nasi tumekwisha kombolewa. Mungu ashukuriwe. Tumekombolewa. Haikupasi tena kuwa na wasiwasi. Hamna tena kukisia. Zote zimeondolewa. Ile pazia ilifunguliwa. Pazia, nasi tuko kwenye barabara kuu. Tusiwe na wasiwasi tena, bali kuamini na kupiga hatua mbele. Tutatembea hata katika uwepo wa Mungu ulio mkuu. Ibrahimu alijua na wengine walijua ya kwamba wakati walipokuwa wakiutafuta ule mji, wao walijua walitoka mahali fulani. Jambo fulani lilikuwa limetendeka. Wao walikuwa wakiishi katika dunia iliyopooza. Matetemeko ya nchi yakaja, tufani zikaja, vita na mauaji. Mbwa mwitu mwanakondoo wanakulana, ama mbwa mwitu akamula mwanakondoo na simba anamla ng'ombe. Haionekani sawa. Kuna kasoro. Wao walijua kulikuweko na kasoro. Binadamu, ndugu alimuua ndugu. Baba akamuua mwana. Mwana anamuua baba. Kuna kasoro. Yeye anazeeka. Wapa. Anatoweka. Anashikwa na ugonjwa. Yuko utumani. Miti ukuwa mbali si ya kudumu. Ufa. Milima ubadilika. Bahari ukauka. Maji uisha. Kuna kasoro. Naye hakatafuta mahali mji ambamo hayo hayakutendeka tena. Alijua ya kwamba kama angaliweza kurudi katika uwepo wa yule mtu aliyeubuni, angezungumza hayo pamoja naye. Nimejaliwa jinsi gani mwenye dhambi asubuhi ya leo kujua ya kwamba umepata njia sasa. Siku hiyo pale Kalvari ilifungua njia, kwa kuwa hao wazee wetu wote walimtafuta sana yeye, wakautafuta. Kalvari ilikupa hiyo bure. Zaji kuikataa? Unawezaje kuikataa kisha ujiunge na dhehebu? Unawezaje kuikataa alafu uibadilishe na kitu kingine? Anaza za ulimwengu, mbona usikubali? Pasia iliyofunguliwa kumleta mtu moja kwa moja ikamrudisha katika uwepo wa Mungu bila dhambi ya namna yoyote juu yake, na inatayarisha njia mbele yake ya kuelekea kwenye kitu anachokitafuta. Utukufu, amani, uzima wa milele, kila kitu mbele yake. Siku hiyo ilikuwa pigo la mauti kwa nguvu za shetani. Ilimaliza kila kitu. Nami naweza kumwona yeye pale. Alikuwa yule mwanakondoo wa Edeni tangu kivuli cha kwanza kilichotokea. Wakati Abili kwa imani alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, hapana shaka alikuwa amefunga msabibu shingoni mwa huyo mwanakondoo, akamvuta hata mwamba, akatoa jiwe mkononi mwake kama kisu, akakivuta kichwa chake nyuma, kisha akamkatakata na kumchonga kwa nguvu hata akafa. Manyoya yakalowa damu yake, yeye alilowa kwa damu yake. Ilikuwa kivuli, bali siku hiyo pale Kalvari hapakuwepo mwanakondoo wa dunia hii, bali ni mwanakondoo wa Mungu aliyekuwa na nguvu, akagaga katika damu yake mwenyewe. Alikatakatwa kwa nguvu, akakatakatwa, akapigwa, akatemea mate, akatupa chini, akapigwa makofi na kufanywa kila kitu na walimwengu, huku damu inatiririka chini ya mwanakondoo wa Abili. Alipokufa alikuwa akinena katika lugha ambayo Abili hakuifahamu. Alikuwa akilia. Na mwanakondoo wa Mungu alipokufa siku ile pale Kalvari, huyo alinena katika lugha ambayo hakuna mtu alimwelewa yeye. Mungu wangu, mbona umeniacha? Alikuwa ni mwanakondoo wa Mungu aliyekatwa vipande vipande, akakatakatwa. Alikuwa mwanakondoo yule yule ambaye Habili alikuwa akiwazia wakati alipomuona mzao wa mwanamke aliahidiwa. Yeye alikuwa mwanakondoo ambaye Danieli alimuona aliyechongwa mlimani bila kazi ya mikono. Alikuwa gurudumu ndani ya gurudumu wa manabii. Na yote aliyotangulia kuona yetimizwa siku hiyo. Siku hiyo pale Kalvari, ilo liliingiza kile kitu kikuu. Hiyo ilivunja shetani mgongo. Kwanza inatupasa tafute kujua maana ya siku hiyo. Pili, inatupasa kuona yale hiyo siku iliyotufanyia. Sasa vile ilivyotufanyia. Sasa ya tatu, hebu na tuone yanayotupasa kuifanyia siku hiyo. Yatupasa kufanya nini? Kwanza, inatupasa kuichunguza, kwa kuwa ni siku kuu, siku kubwa ya zote. Gharama ya dhambi ilimalizika, nguvu za shetani zilivunjwa. Na sasa tunataka kuona yatupasayo kutenda kwa shukrani. Sasa mahali pake Yesu alipokufa msalabani pale Kalvari siku hiyo, yeye hakulipa tu gharama ya dhambi zetu, bali alilipa gharama hiyo, na pia hakatufanyia njia tupate kumfuata yeye. Kwa maana sisi kama Adamu alianguka ambaye amekombolewa, kama roho alivyomuongoza Adamu kwanza kwa roho ambaye alikuwa na mamlaka juu ya maumbile yote, ndipo sisi Adamu wa pili ama watu wa duniani tumekombolewa na Kristo tangu siku hiyo pale Kalvari, tunaweza kumfuata yeye. basi alipokufa pale Kalvari alitengeneza njia, alitoa roho, Roho Mtakatifu ambaye alimtoa arudi duniani kwa ajili yako na mimi tupate kuishi kwake. Hiyo ndiyo maana ya Kalvari kwetu, kufuata yeye. Kwanza ichunguze uone iliyotutendea, na sasa inatulazimu sisi kufanya nini kuhusu hiyo siku. Mimi na wewe, yatupaza tufanyeje? Sasa tunasema naam, nayadhamini hayo, hayo ni mema sana, lakini hatuna budi kuyakubali. Na kuyakubali ni kuikubali nafsi yake Kristo mioyoni mwetu, ndipo tunakuwa huru na dhambi. Kwa hivyo hakuna kabisa pingu za dhambi zinazoninginia kweli Mungu, kama tu kwamba hatukuwahi kutenda dhambi. Ile sadaka iliyokamilifu ilitufanya wakamilifu. Kwa kuwa Yesu alisema, basi ninyi mtakuwa kamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ndipo hamna jingine la kufanya, bali sisi tunafanywa wakamilifu mbele za Mungu. Sasa hapo ndipo tunapopoteza mahali petu. Kama hatukuwa waangalifu, tunajaribu kuangalia kule nyuma jinsi tulivyokuwa, na maadamu tunaangalia nyuma kuona tulichokuwa, ile dhabihu haina maana kwetu. Kanisa, hamwezi kuona. Nisinge jaribu hiyo kazi, siwezi. Wala wewe pia, kuna haja ya kujaribu. Jambo la kwanza, wewe umepotea, mradi tu unategemea yale uliyotenda. Lakini usitazame yale umefanya, tazama yale siku hiyo pale Kalvari iliyokufanyia. Ililipa gharama yako, ilimaliza lile swali. Dhambi zako ziwe nyekundu sana, zinakuwa nyeupe kama theluji, nyekundu kama bendera, nyeupe kama sufu. Basi huna dhambi, huna dhambi kabisa. Haiduru ulifanya nini ama ufanye nini, ungali huna dhambi, radi tu umemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wako. Dhambi zako zimesamehewa. Imeondolewa na kusauliwa. Ndipo inafanya nini? Inakupa wewe, baada ya hali hiyo, roho wake kumfuata na kufanya kama alivyofanya kwa wengine wanaomfuata. Yeye alikuwa mtu mmoja tu, mtu aliyemkamilifu. Alitoa uhai wake, naye alitoa mfano kwa. Sasa inatupasa kufanya nini?
Now the first thing I want to say is Jesus never lived.
Inalotaka kusema ni Yesu hakujiishia mwenyewe, maisha yake yalitumika kwa ajili ya wengine.
Perfectly eternal life.
Huo ni uzima wa milele. Sasa unaposema unaenda kanisani na unatenda mambo mazuri, hilo ni sawa. Bali unapojiishia maisha yako binafsi, hauna uzima wa milele. Uzima wa milele ni kuishi kwa ajili ya wengine. Ilithibitika alipokuja mwana kondoo wa Mungu. Aliishi na alikuwa na uzima milele kwa sababu yeye hakujiishia yeye mwenyewe. Aliishi kwa ajili ya wengine. Nawe unaopokea uzima wa milele kwa kuipokea hiyo siku, nawe hujiishi binafsi tena, unawaishia wengine. Mtu mmoja alisema, uwezaje kusimama na kuacha mtu yeyote akuite majina mabaya kama haya? Haujiishi mwenyewe, unawaishia wengine upate kumkomboa mtu huyo. Unafanyika wana. Na shida yake ni kwamba kanisa imesahau ya kwamba wao walikuwa wana. Ninyi ni wana, mnapochukua mahali pa Kristo. Ninyi ni wana, kwa hivyo mjiishie wenyewe, waishieni wengine. Naweza kumshia ndugu huyu kwa sababu yeye ni mtu mzuri sana. Hivyo sivyo? Mshie mtu huyo anayekuchukia. Mshie mtu huyo ambaye angalikuwa kama angaliweza. Hivyo ndivyo walivyomtendea. Walimuua yeye, naye alikufa apate kuwaokoa wao. Huo ndio uzima wa milele. Unapoupata huo ndani yako, unaelekea mbinguni wakati huo. Lakini toa dhabihu vitu vyako. Vitoe kama mwanakondoo anavyotoa manyoya yake. Unaangalia Kalvari. Tumaini hili linakusaidia kufikia mahali. Hivyo ndivyo maskani haya, hivyo ndivyo watu wote wanapaswa kufanya, ni kujua ulivyo na kusudi lake ni nini. Kanisa si kuenda misani kupiga tu mziki, kuimba nyimbo. Kanisa ni mahali pa masahisho, hukumu huanzia katika nyumba ya Mungu. Sharti tujihesabu sisi wenyewe kuwa wafu na tulio hai kwa Kristo. Kisha ametengeneza njia tuweze kujitoa dhabihu kwa ajili ya huduma yake, kumfuata yeye. Ama tukimfuata, tunaishi maisha aliyoishi yeye. Hilo ni la ajabu sana. Yesu alisema, na akanena juu yake, hebu ni nukuu machache kuhusu jambo hili. Sikilizeni kwa makini, msilikose. Yesu alisema katika siku hiyo atawabagua watu kama kondoo na mbuzi. Kisha atawaambia hao mbuzi, simameni upande wa kushoto, na kondoo, simameni upande wa kuume. Naye atawaambia mbuzi, ondokeni kwangu, kwa sababu nilikuwa na njaa nanyi hamukunilisha. Nilikuwa kifungoni, msije kunitazama. Nilikuwa uchi, msinivike nguo. Nilikuwa na kiu, msininyweshe. Nilikuwa mgonjwa, msije kunitazama. Kwa hivyo ondokeni kwangu. Pale wa kondoo alisema, nilikuwa na njaa mkanilisha. Nilikuwa uchi mkanivika. Nilikuwa mgonjwa mkanihudumia. Tena angalia, msikose kulipata hili kanisa. Iwekeni hili mioyoni mwenu milele. Yalitendwa bila kujua kabisa. Watu wafanye hivyo kama jukumu lao. Mtu anayekupa kitu fulani kwa sababu anapaswa kufanya hivyo. Mtu anayekulisha kwa sababu inampasa kufanya hivyo, ana wazo la kichoyo. Inapaswa kuwa maisha yako halisi, matendo yako halisi, ili washangaza sana hawa kondoo, hata wakasema, Bwana, ni lini ulipokuwa na njaa tusikulishe? Ni lini ulipokuwa na njaa tukakulisha? Ni lini ulipokuwa uchi tukakupa nguo? Ulikuwa na kiu lini tukakunywesha? Ni lini ulikuwa mgonjwa tukakuhudumia? Yalifanya bila kufikiria kabisa, kwa upendo. Ni maisha yao walioishi. Jalia watu waone kile kabari kilichotufanyia. Tukio tu. Ni lini ulikuwa, Bwana? Sisi hatukujua hilo. Tazama yale Yesu aligeuka akasema, kadiri mlivyo watendea hawa, mlinitendea mimi. Maisha yasiyo ya kichoyo. Si wazo la pili, si kuliwazia. Hali umekufa kabisa kwa mambo ya ulimwengu huu. Uko hai kabisa katika Kristo. Na unatembea imara kwenye ile njia kuu. Hata mambo haya yanatukia yenyewe tu. Unatenda tu. Unasema, Bwana, sasa Bwana, angalitaka anikufanya hivyo. Sivyo?
You're just part of him. His spirit's in you.
Wewe ni sehemu yake tu.
Roho
yake yumo ndani yako. Nawe unatenda jinsi yeye alivyotenda. Unafahamu? Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia ya mauti. Si watu wasemao Bwana, Bwana wakawaingia, bali ni wao wafanyao mapenzi ya Baba yangu kutoka tu mioyoni mwao kwa unyofu tu. Sasa siku hiyo pale Kalvari ilipa gharama tuweze kuwa hivi. Sikusema, unajua mjane ya Jones wakati mmoja hakuwa na makaa, nami nikaondoka nikaenda nikamnunulia makaa kidogo. Nakwambia, nilimwona ndugu aliyehitaji suti, nami nikaondoka nikaenda nikamnunulia suti. Mungu abarikiwe, mimi ni Mkristo. Lo, jamani, ewe mtu mchoyo maskini mwenye mashaka, nini wanafiki? Usiache mkono wa kulia ujue yale wa kushoto unalofanya, wala wa kushoto usijue wa kulia unalofanya. Umekufa kabisa katika Kristo, hata utalitenda kwa vyovyote. ni asili yako. Hivyo ulivyoumbwa, utafanya hivyo kwa vyovyote. Ni wewe tu unaoishi ndani yako. Umejitoa kabisa kwa roho huyo. Naye mwenyewe anaishi maisha yake ndani yako. Lo, unamsikia huyo roho aliyebarikiwa? Oh, hai. Si mimi niliye hai, kasema Paulo, bali Kristo yu hai ndani yangu. Inatukia hivyo tu. Naam, nakwambia ndugu Branham, sisi ni wa Kristo hapa. Tunawasaidia watu hawa, tunawasaidia hawa watu. Oh, jamani, una aibu. Usi Kristo, Kristo ni tukio lililotendeka tu. Unasahau kuhusu hayo, kuhusu yote. Nenda utende hayo. Kristo aliyakabidhi kikamilifu maisha yake kwa Mungu. Alijitoa binafsi kama mtumishi wa umma kwa watu. Aliutoa uhai wake bure. Hakumbidi kutenda hilo. Hakulitenda kwa uchoyo. Hakusema, sasa ndugu nyote, yawapasa kunifikiria sana mimi kwa sababu nilikuja kuwafia ninyi. Hakusema neno kuhusu hilo. Alikufa kwa vyote kwa sababu ilikuwa Mungu ndani yake. Ni Mungu ndani yako. Ni Mungu ndani yangu. Anayetufanya tuangalie wengine. Kondoo pana moja. Moja wao atasema, na bwana, nalifanya hili, na bwana, nalifanya hilo. Alisema, ondokeni kwangu enyi, mtendao maovu, sikuwajua ninyi kamwe. Na iti kanisa lingefikia akweli hizo za kimsingi. Hilo si jambo unalojaribu kufanya, wewe unajitahidi kufanya hivyo. Ni kitu ulichozaliwa nacho. Samahani marafiki zangu wa Pentekoste. Mimi ni Mpentekoste. Lakini marafiki zangu wa Pentekoste wamefikia mahali ambapo inabidi kuwe na muziki moto moto. Bendi fulani ikiimba, kupiga makofi ama matari, kusababisha vivijo. Huo ni mwamsho tu. Watu hucheza bendi kabla hajaenda vitani, kuingiza watu katika msisimuko wa vita. Kubaliana na msiki, na kubaliana na kupiga makofi, bali na kubaliana na mambo haya. Hiyo ni kweli kabisa. Inatupasa kuwa na hayo. Lakini mmeacha mambo makuu bila kuyafanya. Ni haya maisha ya kujitoa mwenyewe ambayo Mungu anaishi ndani yako, ukitenda bila kufikiria tu yaliyo haki, kwa sababu ni haki. Ukiendelea tu hata hauliwezi, unaishi hivyo tu. Afuangalie, unaona yanayoendelea, wewe uko katika njia kuu. Hivyo ndivyo Kavari inamaanisha kwako, kwenye njia kuu iliyofunguliwa kwa ajili yako siku hiyo. Sasa kumbuka, hawezi ukawa nusu mbuzi na nusu kondoo. Hawawezi kuchanganyika. Sasa, kuna watu wengi sana wanasema, hamu unajua, tuna madhehebu katika kundi letu, nawasaidia maskini, nafanya hivi. Hiyo ni sawa. Lakini unajigamba. Usifanye hivyo. Toa sadaka zako katika siri. Yesu alisema, wako ni jambo tu unalotenda bila kufikiria. Si tofauti na kwenda ukachukua maji ukani. Unakuwa na kiu. Kama mtu aliye karibu nawe ana kiu, umfikirie pia. Mahitaji ya mtu aliye karibu na wewe, ufikirie jinsi tu ungalifikiria mahitaji yako. Na usijali, endelea kuishi tu. Sasa hawezi kuwa nusu kondoo na nusu mbuzi. Hiyo kama ukisema, kanisa letu lina madhehebu, tunawatolea maskini, nafanya hivi, nafanya lile, na kufanya vinginevyo. Kama ulikuwa na hilo bila lile jingine, maisha ya Kristo ndani yako nayofanya ni ubatili mtupu. Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza 13, nijapotoa mali zangu zote kuwalisha maskini na kutoa mwili wangu niungue moto kama dhabihu, si kitu mimi. Kasa hili ni ngumu, bali ni kweli. Unabudi kuifikia hiyo kweli. Tambua yale Kavari iliyokutendea. Tazama na kusema, lo, ndio hilo, sawa. Sivyo ilivyo? Kama impaso huyo mwana wa Mungu kwenda Kavari akasulubishwe, kila mwana hajaye hamnabudi kwenda Kavari. Lazima awe na Kavari pia. Lazima awe na siku hiyo ya Kavari. Sina budi kuwa na hiyo siku ya Kavari. Hiyo inamaliza swali la dhambi. Upeana mikono na mhubiri. Sikupewa mkono uingizwe kanisani. Sio kuingia kwa barua. Si kuingia kwa kukiri, bali kuingia kwa kuzaliwa. Hakutoa barua. Yeye hakutoa kukiri. Yeye alitoa kuzaliwa. Hivyo ndivyo tunavyoingia. Ndipo kutokea hapo tunaishi maisha ya Kikristo moja kwa moja. Sasa tamshi lingine, nusu mbuzi nusu kondoo. Hamna kitu kama hicho. Wewe si nusu mbuzi na nusu kondoo, wewe ni mbuzi au ni kondoo. Sasa kama unafanya mambo mazuri na unafikiri unaweza kuingia kwa hayo, basi hapakuwepo haja ya kuwa na siku ya Kalvari. Torati ilikuwa na hayo, lakini sababu ya siku ya Kalvari kuhitajika ni kuingiza hilo ndani, kusudi tusiwe tu washiriki wa kanisa, bali tuwe wana wa kiume na wa kike wa Mungu. Hivyo ndivyo ile siku ya Kalvari ilivyokuwa. Hivyo ndivyo ilivyomaanisha kwako, kusudi ufanye, ufuate na utende kama Yesu. Sasa mto hautiriki kuelekea juu na kuelekea chini wakati ule ule. Mto hutiririka kuelekea upande moja tu, na Roho Mungu huelekea upande moja. Hujichanganyi na mambo, huelekea upande ule ule. Tazameni Yesu tunapofunga. Yesu alisema, kazi nisifanyaza mimi, ninyi nanyi mtasifanya, na kubwa kuliko hizo mtasifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Sisemi hili hasa kwa kanisa hapa, mnafahamu. Bali jumbe hizi zinanaswa kwenye kanda. Watu makumi elfu usisikiliza kote ulimwenguni. Nitalijibu swali hilo kwa ajili ya mtoa lawama sasa hivi. Mara nyingi nimeambiwa wao useme, ni vile unavyoamini Biblia. Yesu alisema, kazi hizi nisifanyazo mimi, ni nani mtasifanya? Naam, na kubwa kuliko hizi mtasifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Unaweza kuwa mbaya jinsi gani Bwana? Unaweza kutangatanga mbali na upambanuzi jinsi gani kwa hekima ya theologia yako, kwa mawazo ya akili yako juu ya jambo lolote. Rafiki yangu mwema uliyepotea, je, hawezi kufahamu ya kwamba Biblia hii inafasiriwa kiroho? Yesu alimshukuru Baba kwamba yeye alikuwa ameyabicha hayo kwenye elimu, watu werefu, kwenye hekima na akili, naye atawafunulia watoto wachanga ambao wangekuja Kalvari. Sasa tazama, Yesu alisema, tazama jinsi alivyoelezea, kazi nisifanyazo mimi, anazifanya hizo sasa hivi. Kazi nisifanyazo sasa, kuwaponya wagonjwa, kuwafufua wafu, kuyafungua macho ya vipofu. Kazi hizi tutazifanya nyinyi pia. Fanya hizi kama unaniamini mimi, utazifanya hizi kazi. Alafu kubwa kuliko hizi utazifanya, kwa kuwa naenda kwa Baba yangu. Baada kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Sitawaacha ninyi bila faraja. Nitamwomba Baba naye atawapelekea msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, bali ninyi mnaweza kumpokea huyo. Sasa tazama, zile kazi kubwa zaidi zilikuwa kupata nguvu kanisani. Zilikuwa kuponya tu wagonjwa kwa maombi, kuwatoa pepo kwa maombi, bali kuwapa waamini uzima wa milele. Roho Mtakatifu alikuwa yuaja na aliwekwa mikononi mwa kanisa apate kuwapa uzima. Hiyo ndiyo maana ya Kalvari. Ilichukua wanaume na wanawake waliodhiliwa na walioshushwa vyeo, naye akawainua mpaka mahali ambapo wamekuwa wana na mbindi za Mungu, kuwaponya wagonjwa na kuwapa uzima wa milele kwa kuwapa Roho Mtakatifu waaminio watifu. watu ambao siku moja walikuwa wasiwamini, kuwafanya waamini na kuwapa uzima wa milele. Ingekuwa zaidi kiasi gani kumwambia mwanamke huyu mgonjwa anayelala hapa, naweza kuomba ombi la imani naye ataponywa? Hilo ni jambo kuu. Hilo ndilo alikuwa akifanya wakati huo. Akasema, kubwa kuliko hizi utasifanya, nitawapa nguvu. Siku mwinua juu tu kwa muda kidogo, bali kumpa uzima wa milele ambao utakuwa wa milele na milele. Watu masikini, vipofu, wanyonge, mnakosaje hilo? Je, amoni hilo jambo kuu ni nini? Hilo ndilo jambo kuu sana ambalo ingaliweza kutendeka, ilikuwa kuwapa watu uzima wa milele. Je, uzima milele ni nini? Maisha aliyoishi yeye, wao waliokuwa ndani yake, kuwapa huo wengine. Je, mwanadamu anaweza kufanya hivyo? Mwana wa Mungu anaweza. Yesu alisema, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Sasa hapa ndipo kanisa Katoliki na mengine mengi yalitenda kosa lao kwa kubwa, wao wanaondoka na kusema na kusamehe dhambi zako. Haikuwa hivyo. Je, hawa walisamehe dhambi zao vipi katika Biblia? Petro alijibu swali hilo kwenye siku ya Pentecost. Hawa walisema, tufanyeje tupate kuokolewa? Tupateje hiki mlicho nacho ninyi nyote? Alitoa maelezo, akawaambia la kufanya. Alisema, tubuni kila mmoja wenu kwa Mungu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa ondoleo la dhambi zenu. Ndizo hizo zile kazi kubwa. Ni wangapi wenu wahubiri asubuhi ya leo? Ni wangapi wenu mnaosikiliza asubuhi ya leo? Ni wangapi wenu mnaosikiliza neno langu kwenye kanda ya smaku? Je, mko tayari kwenda Kalvari asubuhi ya leo kutazama yale Mungu aliyowafanyia kule? Na mwachane na kanuni zenu za imani ya kidhehebu, mkaihubiri Injili. Haleluya! Ni juu yenu sasa, mutafanyaje nayo? Kwa nini? Habari ya toba na ondoleo la dhambi lazima kuhubiriwa katika jina lake ulimwenguni kote, kuanzia Yerusalemu. Haleluya! Ndivyo hivyo. Je, Kalvari ina maana gani kwako? Siku hiyo ilikufanyia nini? Ilikujaza theolojia chungu zima? Je, ilikufanya mwenye kiburi ama ilikufanya Mkristo aliyejitoa kabisa? Haleluya! Dhambi ikaondolewa. Kazi kubwa kuliko hizi ninyi mtazifanya. Unaona mahali ninyi walipo, sivyo? Kazi kubwa kuliko hizi, kuondoa dhambi katika jina la Yesu Kristo. Lakini kupitia kanisa za imani na madhehebu na kadhalika, ulifungwa sana hata kufikia mahali ambapo ungali unautumikia ulimwengu. Niambieni mwanaume yeyote, niambieni mwanamke yeyote anayeweza kuja Kalvari na kujaribu kuwa mtu mashuhuri kwa sababu mtu fulani alisema jambo fulani. Niambieni wapi unakoweza kutazama uso wa Kalvari katika nuru yake iliyo sahihi siku hiyo katika Kalvari? Unaweza kuwa na siku yako pale Kalvari kisha utoke mtu mwenye majivuno? Wazaji kutoka huko ukiwa kibaraka wa madhehebu fulani kuhubiri mafundisho yaliyobuniwa na mwanadamu. Bora usikufanye mnyekevu neno la Mungu. Kienda pale utatoka ukiwa mnyenyekevu. Wazaji utamani kuwa mtu fulani mkuu katika dhehebu lako ukiwa na majivuno. Huku Kristo mwana wa Mungu hainyekeza hata akatakatwa mwili na kutemewa mate usoni. Hata aibu na fedheha walipamvua nguo zake na kumsulubisha mbele ya ulimwengu akidharau aibu. Wawezaji kwenda katika Kalvari na utoke ukiwa kitu tofauti na vile yeye alivyo? Fedheha, aibu. Na mnasema, pata nifukuza. Hebu na wakufukuza. Hata siku yako kule Kalvari, Mungu atajua na kukutendea. Hebu ni nukuu hilo tena. Hata siku yako pale Kalvari, Mungu atajua la kukutendea.
Let us pray.
Hebu tuo.
Let us pray. Lord, oh God.
Mungu. Tupeleke sote hadi Kavari sasa hivi. Hebu na tutoke katika ubinafsi. Bwana, kumwogopa mwanadamu, kuogopa yale mtu fulani atakayosema. Kwani ulimwengu mzima ulimcheka yeye, ukamfedhei, lakini alikuwa mtii hata mauti.
He was obedient to disgrace.
Alikuwa mtii hata fedhea. Alikuwa mtii hata kwa serikali kuu. Nasi tunatambua ya kwamba shetani alipoipiga dunia hii, alifanyika mtawala na mwenye mamlaka katika dunia hii. Alishuhudia jambo hilo mbele ya Bwana wetu, akasema, miuki hizi ni zangu, nitasifanyia kama nipendavyo. Nasi tunatambua ya kwamba tangu siku hiyo hadi leo, ulimwengu huu chini ya laana umetawaliwa na yule aliyeulaani. Ale Mungu. Mungu. Sisi tunautumikia ufalme usiolaaniwa. Baba Mungu, ni ajabu vipi kwamba umefanya mambo makuu katika ulimwengu wa sinema siku hii. Tu sinema hizi za mambo makuu kama amri kumi na kadhalika zitokee. Ukaruhusu wanaume na wanawake kuziona ambao hata hawangali thubutu kuingia katika mlango wa kanisa mbali. Ukaruhusu waone vile zilivyo. Njia ya Mungu ni njia iliyokataliwa na walimwengu. Kwa sababu tuko hasa, tunaingia Urusi chini ya ukomunisti, tumo katika ulimwengu huu, bali sisi si wa ulimwengu huu. Tumejisulubisha pamoja na ufalme wa Mungu kuwa moja wa hao walio wake. Haidhuru ulimwengu utasemaje, tunaungana na wale wachache wa Mungu waliodharauliwa. Napiga hatua kuelekea ule ufufuo. Nasi tunaamini umekaribia sana Bwana. Wakati utakapofufuliwa katika ufalme utakao twaa ulimwengu huu, kama Danieli alivyoona awali. Na yeye akaufunjilia mbali ulimwengu vipande vipande, makapi ya sakafu za kupepetea wakati wa hari na upepo ukavipeperusha. Bali ule mlima ile jiwe likawa mlima mkubwa ulioijaza dunia. Jiwe hilo litakuja. Mungu, sisi tunataka kuwa sehemu yake. Hebu na tujikane mwenyewe, tutwae msalaba wetu kila siku, tumwishie Kristo, tuwaishie wengine. Tujalie Bwana. Kama kuna baadhi ya watu hapa asubuhi ya leo wasiomjua yeye kama Mwokozi, na wangetaka kukumbukwa katika maombi ya kumalizia, wangetaka hii iwe siku yao pale Kavari, waweza kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, nataka kumjua yeye kama Mwokozi wangu. Mungu akubariki kijana. Mwingine, Mungu akubariki ndugu yangu huko nyuma. Kuna mwingine atakayesema, nataka kumjua, nataka hii iwe siku ya pale Kavari kwa ajili yangu. Mimi naugua na nimechoka. Kuna faida gani kwangu kufanya mchezo hapa na kitu halisi nilichozaliwa kufanya? Nilipozaliwa nisaliwa kuwa mwana wa Mungu. Mimi niko hapa nikiashikilia mambo ya ulimwengu. Mungu, hebu nisulubishwe leo. Hebu nisulubishwe leo pamoja na mawazo yangu, nipate kuishi pamoja na Kristo na nipate kuwaishia wengine. Haiduru watanifanyaje, hata wakinidhihaki, wakinitesa na kusema maovu yote dhidi yangu na kadhalika, hebu nitembee kwa unyenyekevu, mnyenyekevu kama mwanakondoo, kama yeye alivyofanya. Siku moja umeahidi kunifufua katika siku ya mwisho. Ninaitazamia siku hiyo. Je, kuna mikono mingine itakayoinuliwa? Mungu akubariki huko nyuma na wewe. Vema, wengine wakubariki. Mungu akubariki wengine kabla hatujaomba. Baba yetu wa mbinguni, ilisemwa Petro alipohubiri kwenye siku ya Pentecost, watu waliwaamini wakazidi kuongezeka katika kanisa. Wao wameamini kabisa kwa mioyo yao yote, hawa watu ambao sasa wameinua mikono yao. Naamini ya kwamba wameamini kwa mioyo yao yote. Na iwapo wanafanya hivyo, tayari kuna kidimbwi cha maji kinachongojea hapa. Wanataka msamaha wa dhambi hizo. Na kuna mtu hapa anayeweza kuwabatiza katika jina hilo. Na jina pekee lilopo chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo kwalo napaswa kuokolewa. Kwa kuwa nilinukuu maandiko muda mfupi uliopita ya kwamba habari ya toba na ondoleo la dhambi lazima vihubiriwe katika jina lake ulimwenguni kote, kuanzia tangu Yerusalemu. Na kule Yerusalemu, wakati habari za toba na ondoleo la dhambi zilihubiriwa, wale mitume waliwaambia habari za maandiko na kusema lazima watubu kwanza, kisha wakabatizwa katika jina lake Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa kazi ya mhubiri kufanya. Hawa watubu, naye hawabatize kwa ondoleo la dhambi zao. Wote mtakao waondolea dhambi, wameondolewa. Wote mtakao wafungia dhambi, wamefungiwa. Baba, walimwengu walipatwaje na hamaki walionayo? Bwana, wasiamini injili iliyo rahisi. Na hata kuingiza kwa ajili ya hiyo kutia majina ya uongo badala yake. Mabatizo ya uongo. Ubatizo wa uongo wa Roho Mtakatifu. Pia na mikono na wahudumu. Wakitumia vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ambao haupo katika maandiko. Pango uliowekwa na watu wa Kirumi. Si mafundisho ya Kikristo. Hakuna mahali popote katika Biblia. Ondoleo la dhambi haliwezi kuondolewa kwa vyeo, bali kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa Baba, tunajua haipendwi sana na watu. Njia zako zimekuwa hivyo daima. Bali hebu wanaume na wanawake asubuhi ya leo waje kwenye siku hiyo, pale Kalvari, ambapo Yesu akidharau siku hiyo, aibu hiyo ya kuvuliwa nguo, katwa vipande vipande, kutumiwa mate na kudhihakiwa na ulimwengu mzima. Na kanisa, na watu waliostahili kumpenda. Hata hivyo, katika haya yote, hakufungua kinywa chake na akaenda, akawafia watu hao waliokuwa wakimfanyia yeye dhihaki. Mungu utupeleke Kalvari asubuhi ya leo. Na kama wakisema sisi tumerukwa na akili, wakisema hatukuyaelewa maandiko, chochote wapendacho kusema, Mungu, wao hawawezi kusimama mbele za Mungu waseme ni kosa. Hawawezi kusifunika dhambi zao kwa Biblia. Biblia usifunua dhambi zao. Utakuamini kwao, utaka kupendwa na watu, utenda kama watu wengine. Hebu wao waje Kalvari asubuhi ya leo na waanzie Yerusalemu, ili kwamba toba na ondoleo la dhambi lazima vihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia Yerusalemu. Hebu na wazichukue hatua zile zile za kusulubishwa, wakatwe katwe na kutemewa mate, diakiwe na kuitwa chochote wanachoweza kuitwa kama wanaobadili dini zao, wanaoyapunja makanisa yote wanayotaka kuwaita. Yaliye nasi Bwana asubuhi ya leo, tuungane na wachache wa Bwana wanaodharauliwa. Tujalie tutembee kama walivyofanya mitume. Tusigeukie upande wa kulia ama kushoto. Na kwa unyofu wa mioyo yetu, tumtumikie Mungu. Tujalie hayo Baba. Nazoponye wagonjwa na wanaoteseka wanaokuja kwenye mstari wa maombi. Wajalie hao walioinua mikono yao, watube mioyoni mwao sasa hivi. Wajalie hao waliosimama nyuma kwa muda mrefu, waingie majini upesi, wapate ondoleo la dhambi zao katika jina la ile dhabihu Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. wondrously safe from sin.
How?
Jesus so quickly abides with me. There at the cross where he stood.
Be one of his.
Oh, glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. Precious name. Oh, there in my heart was a blood.
Doesn't that just do something to you? Just powers you out. Puts a hope in your life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others. What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecuted the prophets which were before you. I thought the message would probably help the church this morning, that you would see that we need a Calvary. We need a crucifixion. Now, what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way. And you'll be healed. Remember. Now, what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is. We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands times thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right. What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name. Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? It's the devil. Certainly. Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem. Now, first we'll do as he did, have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. These garments in here for women, garments in here for man. Standing ready for you to have your sins remitted. Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved. Paul met some that had already been baptized. And they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance. I get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right, unto repentance. They had repented. Yes, sir, I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance, that is to say, believing on the Lord Jesus Christ. Then when they heard this, that the sacrifice already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them, when he laid his hands upon them, the Holy Ghost. And they spoke in tongues and prophesied. Right. Now, how are you going to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized. Now, I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. The only infallible proofs that we have. Read our Sunday Visitor or the Catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says, baptize in the name of Jesus Christ. But we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it. Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen. They'll make fun of you and call you. They'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What do he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone. And if that same spirit was in him as in you, it'll make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Praise his name.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God.
Amen.
He's always been one God. He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God.
Amen.
One God, not with three names, three offices, three titles, and one name.
Amen.
Jesus Christ. Anything different is pagan. And I ask for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's stuck it up yet.
That's right.
Because it can't be. Here's the Bible first. There's the ancient history to prove that it's exactly right. And why does the devil just... Well, the Bible said to be that way.
Right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know.
That's
what Jesus said. So I'm not saying that to be... If I said that in preaching a sermon like this, I'd be the lowest hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen. Amen.
Many is baptized into Christ, puts on Christ. We have life by his name.
Amen.
We pray in his name, seek in his name, preach in his name, baptize in his name, live in his name, die in his name, go to heaven in his name, resurrect in his name.
Amen.
All the family in heaven, his name Jesus. The Bible said so. All the family on earth, his name Jesus. He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father's not a name, it's a title.
That's right.
He said, I came in my Father's name and you received me not. Now, what name did he come in? Certainly. And you receive me not. So there you are. It's just it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is.
Right.
Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Amen.
She all winds up in Babylon the same way with a church of Rome and a confederation of churches of other nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball. But God's church!
Amen.
Hallelujah!
Praise
it's a called out church!
Amen.
Separated!
Praise the Lord.
How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you.
That's right.
Who do you say I am? Peter said, thou art Christ, the Son of the living God.
Amen.
He said, you ever learn this? And otherwise, I say this not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this.
That's right.
But my Father, which is in heaven, has revealed this to you. That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ.
Amen.
And upon this rock, what rock? The same one Abel went.
Amen.
Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
And so, They'll try it, but they'll never prevail. See? So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord. This fine few, move on. Now, Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it. And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life. May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised you. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body. Grant it, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female, bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Grant it, Father, may it be with among many this morning that they will understand. May you open up their understanding. Then it'll be like a new day to them. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away, and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils them this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did. Now as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed. Right. May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors could not cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today. God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave, give them life. Great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, amen.
Amen.
Now, we just got 20 minutes to run the prayer line and the baptismal service. Now, we don't have prayer cards. We've gotten from that. And we'll try to work it in my bigger meetings whenever we start. I've told you all, we laid it out. We got it on tape. And everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing. The idea was, if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they wouldn't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true? Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows us. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? But what? And I tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth. All you that wants to be prayed for, kind of on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. Then we'll get the boys, the ushers, and them will watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through it. Everybody be prayed for. Oh, no, not that. Well, if I want to, it don't matter. You bring her out, or I can bring her out now or the last time she wants to. It doesn't matter. Now, let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now, what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right? How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can, if ye believe that I'm able to do this. Is that right? What was my question? They won't believe. He said these signs will cause them to believe. Now, if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as it be from sin, it's the same promise for the same God. Now, we got a little sick woman here. She's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer. Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it. And knowing this, and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance. And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people, what if this is my wife standing here? What if this is her sitting in the wheelchair, or my sister, my mother? Oh, God, heal this people, will you, Lord? Look, stand in a prayer line, heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept this. They're coming to a lively stone now, not your servant, but unto your Son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us. And as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen. Now everybody be in prayer. Now this is part of yours too. This is your prayer. Now this little woman must die if something don't help her. How many know Brother Stadcliffe? Brother, Sister Stadcliffe? I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth. Come to Germany. I got it right quick. They phoned in, got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours, an army jet that would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours in Louisville. From Manson, Germany. I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back, didn't answer me. Come in. Through the night I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered. Next morning my wife got up. As soon as she left the words, I stood up. He said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go. Now I can bring statements to show of 4 different people that are pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. Said, don't. Now remember, that might not register with you so greatly, but to me it meant something. See, do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was, 6:30 that morning. Said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this, this is the enemy stepped in. I'd say, let's go. It would have been done. When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose.
Amen.
There he jumped to his feet well. Hallelujah. Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord until the word of the Lord comes to me. But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through. You are sick. You believe. Take the stroke off the world and give it a nation's sin. By that same name, you give you religion. Take the stroke off the nation. And you give it a heart.
Lord Jesus, this poor woman was afraid to share the rest of her life and then she'd be taken away. But we're asking you this power of Satan to take her from. May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask that in Jesus' name. Amen.
Amen.
Jesus, it's finished work. It's done.
Hallelujah.
With no fear, with no,
I obey the commission of God's